nani kingdom.
Zisha kabibi.
Yo. Zisha. Mitaa ya nyumbani vingola vishi. Sio ambulance ni defender za polisi. Mic check moja mbili. Poka. Mitaa ya nyumbani chochola zipitiki. Siulize kwa nini ni ofisi za machizi.
Yeah.
More fire. More fire. Sikia. Maisha ya mtaa, tana majamaa. Na ilipo noti, hakuna na esuba. Ni zaidi ya bara, usiku ukikatisha. Wapiga geta, nafsi zimechafuka. Geto za kutosha, laia wana moka. Kamali chapter, tuto zetu kila dakika. Ama hakika, karibu mboka. Ibuli mamzi, pande na zotoka. Ni vilabu vya gongo, na nyuka mabele. Mateja wa kodoro, wanatokwa na uderere. Haina kwere, kaunataka buludani. Nyama choma na biele, twende zetu mnadani. Unanua visibo, mabei rahisi. Ila kaa chonjo, kuna vidole lisasi. Walembo wa uswazi, walembo wa kishua. Watu wanataka noti, kaunataka wajua.
One time for the warriors, walio tutoka.
Lala pema rasta ngoswe mtauna kukumbuka. Amani kwa chidi mdudu na machizu wa kona. Amani kila chimbo pale ambapo mina choma. Usiku niyo noma, mengi tunayaona. Malaya wanapigwa mande kwenye kona kimya kimya.
Ya maskani iwe kweupe ama giza, huwa na jamini zaidi ya jini. Naifanya kwa makini, nazishushaga karateka. Nawateka kama dada Idi Amini. Panchi kata ulimi na masnicho, nasubiri kuona dore next time nafanya nini. Indo jeep kwa machizi, high press indo mahudi. Napotoka walks party binti, tanza hapa kati. Kama uwezi kuzichola kisabati, fika usomeshwe hisabati. Chazi la machizi na tungo tata ziko hapa, denye fundo chungu kama supu ya mizizi. Yomana hato kinikuta na machizi, wanda tunachana kwa bajeti. Natoka mpera pili na shuka hey, mdogo mdogo niko rodi na drop kukata ringi. Kukata ringi.
Kaya nyumani nikora bishi. Siyo ambulance
nikipende
na polisi.
Aro, kumateo,
kumateo.
Tripping, 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 tripping,
tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping, tripping,